Yen Changwe Vaterezi Vava Latessa Lumiam Hirama Programel na Molutona Ramo Kukala Nakoniequi Sahola Pidi Yam Sihadi Yen Kiwale Sialona Sidnaga Pangariko Kaken Latahul Haka Vodiranga Haka Iloka Konaken Kai Tokan that Yen Mutuari Eagle FM lets you talk. Kwanu lwa misia ma vulera kafera mumu latera. Mikazula pili kuvulera kuri to be part of the debate by setting the agenda. Yen. Kuri mataha muto ambola kapaluto kanana, kapaluto lumerela na lwa mia muhela kwanu kwa wale siyamina. Kantoka ni kalata maswe. Mi kafera koni yanga va nisei sanga hulu kuri hey. Kantokani kaloka wireless ya mina in English ya mekani kantokani kikona. Usaka utuafera kapa unzi kaya kaposuri kunoeza ngukazi vakuliki wireless ifi yote lirize kuyona. Yeni. Bona hasini vona vateni mateni mwa vavulera kuli. Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? Yeni. Chwale. Kantokana kalataka. Kakantoka na kalata, halu vune nikakutere hainyane hape.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud. So
not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Mwaka utwa?
And that to somebody who knows does not have capacity to build. Why should you do that? You know a person who doesn't have capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura. And I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before. It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Kiko na kanto kao. Yeni. Kona kuri. Nevide anaka eze wa itumbanga kuri. Fani nene yezize kapangali kwa fani. Yeni. Chwale. Awa, kachanu kilavune. Mi hangi selukavel fitire kwa mafirelezo akweli ya yowa. Selukavel keni makweli ya liatamani. Yeni. Sirimosa 2026 niso nasivona hala kulisi taha nezuri sea nkufire. Sivona hala kulisi taha nezuri. Kwa na hane luka la sirimofa. Nivona kuli lili la sunda. Alvone, la sunda lukavelu keni makweli yali atamani. La sunda ikavali za zilapili makweli yali atamani. Ye, chwale hawa, hende kweli yali atamani kiyetelele valikani. Mane mavali nendivezi kutari makulikili viki zeka izenzi makweli ye. Kuna niye nivereka niye na kwa niya navule na kuli. Mano avone kuli kweli ye taha nili viki zeka ye. Chwale ni nisikatari makono ovu niti kiwakuli. Kweli haiva ina ni mazazi ama shumi ama lalu. Nilizazi liliringi. Kikweli ye telereo. Kweli ayowa kikweli ye kuswa na hulva kengisa kuli mazazi ki ama shumi ama veli na alova peripeto. Kwanda kuli kisiri mosani sese pahala hululuri. Siri mosesi kuluvelu akuli. Rimbutu tu zama mbire zipepo anga hulu masi limosani. Sasa zivahala kuli kilipie. Chana halinzivu kuli lipie masi lozi ivizwa kulini. Kono kisi limo kweli ayo wahaina ni mazazi ama shumi ama veli ni alovangu 29 days. Nisirimo hasina ni mazazi ama kweli ayo wa sizivahala kuvali pie. Mine ni uture kuli malipie. Bungata wabatu wapepanga limbututu za mambire. Kupa wapepanga mambire. Yeni, nivona kuri. Mwende haisi nika taima kuri. Luka avaliri ni kweri ya yowa. Ye kava ni mazazi. Ama shumi avaveri ni alova ngui 29 days. Yeni, mwende kona fonika alika. kupepera four. Aluzivi. Mavani bosukulu akafamo yafane bavulira kuri kene nilie ha lirimo zamazia watu wati eni. Nalene bavulira kuri butulo bupiro bututi butulirefa. Vopita nisonela ku miswala. Lo ferereze tavaya ni amavani. Jeroska kona kuferereza. Kona kuri nisonela ku miswala. Eni. Sukulu mukaliza vopita habaka kena famoya kuri mukone kuferereza tavayani ngeuska kena kana mali tavaza kachenu yeni nane nivulera kuri vesuni vupiro vutulire yeni vupiro vutulire nsingiri share hai bawazi bakuri mbututu yo vata kutisamata saliza zimu hona za kutomufa umusi yona kokwa inzi ulike kumuvatela za tokwa, usozi fumani, kono kakona kumutisa. Nani savanga maswe kuvani mwanana, ya katono opisa matoho esike naziva kuri, ukato opila chwani. Kakuri, hanilati kuitinga kundatahi. Kambe kiza kuri, hani navu tata wakuri mbututu hani kampepa ndatahe waka muta. Nivona kuri maindika pa seni nani nevile vavaveri vavala alufa. Kambe kimu uprofila wakuri ndatahe uteni. Kapa ndatawa na vanana va uteni. Kambe fantomi kandeke langa kuri tuifu watu wamina tuazu wa hande tukataza chwani. Chwale. Zao zinzi kwa hule ni mulelo waka ni muhupula waka. Hanilati kukataza mtu. Ni mtu ya hulile nge nsalati kukataza vatu. Chole nivona kulikona hanisalati kupepa mana. Ya kawiti wafira kindatahe anosi. Na nge ni nzifira. Nge ni pale wakumuta. Vatiri. Vana vamazwa zea havasa aswana ni vani vene vapepa luna. Kulilika kaufira kindatahe ya mvonera. Vana vamazwa zea aswana nge vasari. Geni. Omu vulela kuri manana kwanu hanama daipa uku vulela kuri manana yo hakimanake ni nosi. Manana yo nensika mweza ni nosi. Niwe nano vapalile kalofa kweza manana yo. Chole hakufumani hakuri nakina ya vulela zama daipa ni nosi. Kisika mangi vana mamaza zia hava sako na hala. Piri wolu potele misika. Muka tozwe la piri. Yeni musike maya kwa hule.
If you've reached that stage in life where you are tired of everything, where each day is just routine. Dah, yammer me oh. No, seriously, I am genuinely sorry for you. Cause you clearly haven't been polanified. Like, boring day at the spun. Polanify your lunch hour with a delicious Polana curry. Chewing through yet another stale sandwich. Polanify your burger with a little mac and cheese. Tired of chewing the same shandy? Polanify your munchies with air-fried Polana pasta chips. Come on, life's too short for boring. Polanify every moment with Pasta Polana, a proud product of Namib Mills.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person that does not have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura.
Uh-huh.
And I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before. It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Kachana kubana hala kodi ntavezi fira kutereza kantoka. Eni, kuli nizuhile inge nitavezi fira kutua ona kapangali kwa ka. Nivona kuli kachenu kona keni kave ya fira ni hani vata kubizama atika pahani vata kueza sika kona keni kave ya fira kachenu. Eni. Eagle FM lets you talk. Very, very straightforward to the point. Mina Mwaziva and then the Choko Kuri Eagle FM lets you talk and to be part of the debate by setting the agenda. Yeni, kikanto ka kamunati masu, kakande masu katereza mama zebe. Kwana kulinga uska patala miskadensweli kwa mbo wala fata vaya vana vaka chenule. Vana vaka chenule havasa aswana. Ni vana ba mwendi ni vule refauti zgrupu za mina vopita, zgrupu za mina sukulu. Vana vaka chenu havasa aswana ni mina. Minane mkona kuvani vana vava 5, 5, 7, 10. Kaofela avo na vao vayemi matoho ya mina. Mina kimine mbauta. Kono vana vaka chenule. Waku tole la mane homu pihele la waku kataza. Homu pihele la waku takanisa. Mane haisku matela kwa sipate la sabani baba takananga. Bana waka chenuli. Chwale. Luna lukaritela shangwe. Lukaritela. Yende lulapele fela kuli lukone kuva mama yemo. Akuvani masheringi asa kona hadi. Yen, nisava maswe kuvani mwana. Yen, nisazivikuli nikatomu yeza chwani. Nisava maswe. I'm scared. Scared for my life. I wanna nifoni ngelebo pita ya wenge nisikavu. Ule lakale likaze sawe lika mbafa moya. Yen, sha. Kachanu luambozi li wanja njema. Vazuhire mbuvo hakuswani. Vasepize kuli mwendi vakava nilu na famoya. Kachenu. Yeni. Mavani vasika zuha hande. Kavmai. Halwe. Mbuti mavuki.
Nende mavuki marisari.
Tuavuki. Sarika kusasa ni favo pita.
Sarika kusasa ni yeni.
Mbote marisha lui mbole la katuwa uvu.
Waikene ya makutuwa lafa.
Malume diseleza mina?
Eni.
Kuna nitava ya nene musika afeleleza mava nini boma sule? Nilani sepo ya kuliva atelelize. Tore hanzivi kapavakari zafa. Eni.
Wazue nivona kutuwa.
Eni sham.
Wanja njema.
Ni wanja njema. Wanja njema kacheno vainzi beta.
Vainzi beta.
Ulimu
atusu laka folelela.
Mane vaka fola.
Yensha. Mane usika kaa kuzo. Leza sema suti muzufumani chwangi. Sini utuwa kule sabura ni new information hapi.
Sabura ni new information. Hansika yivona yo.
Wachinjize sala ma prize yavo na from that old prize to one baba kona.
Onke kuvani fela baba kona, haki compulsory.
Nane zizi fani kapai, wala kuli.
Nane ni voni kuli kima new prizes, kau fela, remember la kau fela za semas. Wala mwane ni vonezi.
Sutoka kuli hapo kuli usaba takusesa medical aid. Kwa ma prize uka kena kuona hao. Vani wasa kwani si vani. Na hindi misa. Obviously waka kutawa state. Even though asuka sumaka kiriento information fa. Hata vaya bati kwa mwani utwezi.
Ya luka alika kuivati salute.
Mwivati sisi.
Luka evate salute. Kakuli na ma prize ane nenavo ni kuli kia everyone. Chwale, nenisika avuza fela kuli. Ok, chale ma prize yao na ataha chwani.
Kona fo.
Kuli kikao fela, kapakivani vaba kava ta kusevelisa kuzuela pili kusevelisa medical aid. Kono luka evuza.
Ya mui evuza vuza.
Yensha.
Eno to wetu afa kusasa ni vahana kuweza apologize.
Ne vahana kuweza apologize.
Ensi
kukulume wa kulivana ni vupaki.
Vahana vupaki ni vahutoloka faa desi.
Ensha, hello.
Shangwe.
Ensha.
Kapita Mzwire.
Mzwire,
Mzwire. Ah, Ruten.
Kwa mwaya tawa na kwa Ngoma.
Kwa Ngoma.
Napila kwa Ngoma bao.
Oh.
Napila kwa hali yunga mkua.
Ah, mina batu mina. Na kwa yuka tosika nga kwa na wani ulate hile.
Lusabata la maploti.
Nesikolo na fo. Ape pula yu tuwa lako.
Opo, ah. Yona ngitu dezi ya tekele yema. Ni kondo 3 days kwa emaka ya waneeza hizo. Nchole pase wana kwa na pekizo yeni. Kwa nae kwa haribu wana wa malu. Awa zima ni kwa hati mwaka wa trigo.
Iba siye lesu baka wa taole taole wa taole me.
Esi, mo ni suwa lele fela cholo pilio, nilivezi kuvala antoe, kuvala vala hulu. Mo suwa lele fela cholo.
Get lower prices on all your thirst quenchers at ShopRite liquor shops. Pay just 89 Namibian dollars 99 cents for each of the following liquid refreshers: JC Leroux sparkling wine, Nederberg black and white wine, Mimosa non-alcoholic sparkling spritzer, and Hunter's premium gold 6-pack, all for just 89 Namibian dollars 99 each. ShopRite liquor shops, not for sale for persons under 18 years.
Ensha.
Eh.
En.
Namusai zan, po litifo zan po.
Litifo, tuku di divela ni senzi li vezi.
Namuske ma wala ande.
En.
Wo pita.
Sha.
Naboko waka wani kutuze mwanto. Mamu upwelo ya milawa yana haa. Kana kuli, faka kusasa ni sento upalanga mbole ya mlava ni hani. Sento mana kuli. Kaluwa ya muna ya nilo kambola mlava ni. Hana mata. Famila fo. Kapa famu lafo.
Okay.
Nako la muka atika mwana mwamuto mwapuso wa minister of friends. Kapa nako wama ino wana wawo. Bavule lakuli, anything which is below the ground belongs to the state. Kwa nakuli, nihae vaye na ule kire apalengi. Kukua wafari mwana wale kire. Kwa nakuli, sisi matasa muvu. Akisa hai kwa mtu sana kwa na sare kila anaskare kwa mkochi kambe ki mkochi wana ale kile unoso sebe za kare kule mene mwina sana na sana ni mam ni maanto ni ma slices ama maanto akula famu akula famu slices kwa famu kwa famu kochi fo and then ifone kaba tava hengi furani kono faa kazi wa karakuli. Mine yeo haki mine kono tisipa kasi sumane ilikuwa ni oil. Kona kuli sisi matasa mubu kamuka na sona. Kisa sisi wa sana mibia. Na hae vama komesha ufamu za hawa hizi kona kukwa southern part yao na ukera kwa hapa kwa hivyo kwa kwa hivyo 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 safu mane asa kwa mwateni ni nito ni mwulako mwateni kama kumesha lofamu yao mwulimi yao ni haka as a secret kula aichepele mwulako holo asa au tuwa suna kimuso suna kutamiwa suna kutamiwa kona kuli hana mata akunga siku mata famuhu. Most of all, and Matta said after the four for Shibaka Tambu.
Manu, that is the moment for the race. Most of all, Matta never come where we have the actual boys. Most of all, and Matt. kono kuna ni malupo zava severi sanga vatuwa ava izanga ni kazavo mzuko nila mula wa hao po mingi wa hao ezingi include everything like wani vaheza kuni wa wantu wa repkese so on kono vasika is include ma ma same sex marriage ma zira chwa ma wana kona kuli fo ni wala vada ni advantage ya kuhu wala kuli they are still free. I remember last time Pani Munayo Nakuna ni Rila Tana is mining into his
smelter.
Yeah, copper.
When Kuama and Mandua are mining and other work here.
Oh, Museko, Mandua, Neria and Ape.
Neria and I am.
What location are you?
Zikai.
Kia na ina mupula mba abani kuli ya na ni town ya hae mwana nidia. Kwa town ina mupula mba abani ya. Okay.
Kimu fumi ni ya na ito wezi. Nasa tupezi ufumi. Kono fumi. Kwa wanaeva mwoso kumuema fani kuwe keta. Ani kuwe keta kuli. Kona zinu mupula mba abani kuli. Neske ya kona harakuru kona kule kati zaka. Tazima mungandu kuli saa kuna ni mezi. Kono kutu umrume kuli asileke na ingi zika zika kuli kwa fata kuna kupire na kufa meza kwa. Kona fofona ruizi mahavani fo. Kwele fo it means kuli famuzi sakate ni fo. Mwezi wako nifakala wala mwili fama shena kumakaya. Azwa sina kuna famuzi.
Ah, that thing. Yeah. How can you demand that?
Not for the sake of putting in the Wataku is a zero zero from Marakate. Nikona Ziva, or no, he came up with the Nasai, like him, whatever if I could make Joseph in Fate. But since the issue is getting it down, like I said, it's a high. Mumay, that's why.
Ah, but it's not even like the question of a pity. Kiko move. Without considering it, it was a sense of moon gas, it's not oil. I could have a move. Corona le castra apa le ndza bua da pari bora na le.
Abudu so dange
ma ba 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 me jazz kai ze ne wa ar de pa ba kai ze kri.
Ke mo tala fera, ma bona storia nya. Ya van vo fo ma prime ministra sa le va.
Mo sa ye ma fa bona.
Kuna ni fa mwene bakire ba Alex right? Ba prize ba bata bona. Ne ba zinya ze ba government to the school match. Kuna ni konje ba ile kire fa on the same prize. Kwa ko nieno sa mat as kona seo ni ko bona ko yo ke si sana ni mata kwa musu. Kona ene ba mo fire fa ni ba ze ba ko nieno sana ni mata kona kwa tena se za manage.
Yari ya vua fuma prime minister ne kona halide kani za kawakuri watu wale nito neva hizi makabineti neva hizi makabineti chualo vanevangi wako kwa vavulu mbele kwa vavulu wavu makama esu ya nana kona kuri whatever demand yara afisa kumbukwa kwa muso ne kona kukona hala. Kwa mwana na wapotelezi, mashele na kwa 40 milioni yale, anaviziwe. under botulism also. Actually, she was waiting. She was the same way waiting. That happened waiting in Maya. If anyone of one of us was happening. Kwa hivyo nitepo zaare hakuna kama kabineti. Yona kwa kuzi hana. Tuele kuvavu ni something different. Andi sepiku ni vani mwa na vakono kwa ni mata. Andi maswiri mwa kia zelalo na vani.
Wama sule.
Na
kuwa mwa hapo ni Zivon Gaivera, Monko Hyano Kotama Cherez Harimo.
Hmm.
Uzila Ulinena is part of that of our Venera. This is a Cherena.
Venema Kotua.
Uzila Ulimuson of Kotama Cherez. Kulifa I am Messias. Bondi Avana.
Hmm. Nena
gets back to Avatan of Kotama Cherena.
Bado basi mzima sherehe. Oh.
Efimu zao na mwanzo nongere lokali, post lokali ma financial banks and so on.
Ni wote bure.
Kula kwa nini na wengine fast kau ya watu wao wetra zaidi kazi.
Bado basi leo mwanzo masherehe. Kwa tibo ndio kama kubadilika yefu eskanti mwanzo.
Mano tira o kwa kulia mumla serengia o tira o inga kuzo na kwa
okay
inga ba muda na kulia tira talaha ma mana pati kono tira o I think mumla serere sera muda mubona kuli uzama irakai Bwema na lisa?
Sha?
Meni voni listi ya watu wawa fumira huma na misi wawa trader fa South African market.
A stock exchange? Au, iba waka hii?
Ah, I think there were six to some of them. Unga niyo, jana severo ni voni andi wa former president wa Sremu na yoma. Yo wavakule yo. Bwone ni voni musali, asika mutu wakale, kono anziko lizai za roli kama yomu sufaten
yomu sufaten
awa
nini talime stock exchange Mwenye vani kakaya yao wapita?
Mwenye insa nyusepa within this week.
Ha?
I'm not mistaken. Na insa nyusepa mwanskundo wanae. Kapagia fkaibe ya. Kapagia fkaibe wa Samuel. Hanimo zivi hanu mwana hamo kuli. Ima nyeruzae za kukika.
Na msika wana mavizu hae. Mwenduke baba tu baba fumira baba sazi vahali.
Ehe, kono unafopa kwa kemera ya nani enafo.
Kakuli, kuna ni phone nisweli kuna ovu, kuna ni podcast ya nivuhanga ya South Africa. Nevasweli kufudela za muna, ya nale kile. Kis South African Airways ya nikapaki, ki... South African Airways kiyo na South Air.
Ni
kona kuri nasa zivahari. Eso no na fo haba to muvona kuri. Kim South African yale kiri ona anto yo, airline yo.
kono kutufumire. Kona kuri kuna ni baba fumire baba sazi bahari.
Mane bakuzize baba.
Baba mbakuzize mane. Konje hato ya zasika kona mtozi bakuri. Au.
bakoheza chole mseveni. Kwa lafue shuwela nga business, so government yao nona fuwa. Kwa mzile kuli ya lucky enough na hae ni lafu ngatawayo na ite ni mo. Kwa mwale kuli busana yona hae na oyo. Kwa lafue depend from the diamond and so on. Kwa mwana nila luanezi kweza kuli at least maske valo zerezi. Kwele mo hainya nisi ya wala kato wafumari peto na heza kwele kute zilongu business ya zama batu wafumari msevezi hei ni yao tuwa hei kono mwesesu kena mamu msa pesa kutakwa batu wafu wafu kwele sauna wafumananga kukutuna kweza kwenye hasi kutakwa wafumari ya mama kwa mwana maskati ya kweza kwenye mani kwa wafu mini sofeo kwa kama ni vani kwa tono kumakari kako la siento kile matu wamu awali mwa wana mkene fa mweke za fati ni fa mbamu kwa saiba space hini wa wana minister wa information mwazi wako ni kere pa mao mwa teme la chembelewa. Kafe ya mani kikulika kukena mako manto mwati kwa masamua and then sepako li akuli maindibarika angatera mbamu zake nani
kukena wa make peanto haba muso kuyeza heki vamu vuso vopita. Hello. Mwende ba fitre Fox na network.
Moto a ngafunga ba driver.
Mwende ba sori ku driver en.
Che ko na gwe re tanga uta mo la o mo ka vere tsira. Sina mwende i kwa kona ko i wina cha ba ba pita ku ba ka sana influence ba na nuwa na mwana. Ko na ko ya ka kamu la o luri. Akona sizo kasari wate na haya na mpira hamu nanga wanuka mezi afapat amina amunamata aku eza bote ni kaulo nchikapa ifi mamezi mo kwa lako ya protekti kapa 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 kateni kono kuli mweze mweze mbule kuli sivakase peto na paka kateni sika wateni paka wateni fa mamezi mo mula waa ulumeri. Hey, ni nae ba muvu olekiwa, kwa ni wana muvu olekiwa. Olekiwa, balikuwa fande, ya balikuwa mezi. Hey, ni, balikuwa fande, balikuwa mezi. Mezi, batuwa sako pala zwa jwao. Ya yozo wako wafita mezi aswana, ya yozo wako wafita mezi aswana.
Ahakibu ni baleksanga license.
Ah, ni vlaka ole ya kweza, o ni muvu. Kwa na tawa ni vulela. Adiweta kwa kula hafa mwakula hafa mwakula hafa mwakula hafa mwakati. Kwa hini wata kwa kweza o ni muvu. Ye. Kwa kwa hini hava vao. Bada ni nto, bada ni pepa ya kweza o ni muvu wa kito. Hava da pepa ya kulu ya kweza maini. Basi waka fo. Ye. Chale haa, luka utwa, mwazika azama ela. Eh, ni kono ukavona kono ikazikaza macha ni kono ukavona kuli already na bato parliament yao nafani yona at least michi ba opposition ba wana la kukola mbicha ni basa ni kono hana ni tabaze mzee force hariri
so holo force ataba yeva sweli kuvulera kuli vomwe teleri wana hani vana babona bainzi mali tabaza za oil and gas. Luvata bupaki. Luvata kubana bupaki. Kakuli mtu hako ni kuzuafela ni kukala kukulovera. Ngasi na bupaki.
Kuvuleri kuchera fakto na lodi.
Na mokoti mina kuri kafasi zama mokoti moke sao. Na bakul kuvada bakuvada bakuvada kuvada 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 kuvada
kuvada kuvada kuvada
kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada kuvada
Manage machining a mangata.
Eh, Charlie got a zero for Nagoli. Never one of our Mujem Bellava originity. Eh, Caroyo, eating. When the new one I came a couple of Nagoli. In a foul, do I build the refice from Saka and in the Ruba Silak? Problem, you and the Pomia, you promised to know never to run Swata and the Avian Gale. You could have to obtain a fast follow. Now, Lina was again. Ubora hawa tini na niye niyo ichomba chiza wabwe. Na niye niyo kumamba fumeza wabwe.
Eni.
Niyo kwa lakuma tamalupo uzgui chwe fani ya za chwani zaka nina. Makuwe na yawa mba hizi fani wabasono wabafela lujiri mkoma zo. Kwa minu wana?
Eni.
Kuro hindi sekusiri mwosiri 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 fasa sekundi ya wana. Kekusiri ya fasa 3 years. So siri kutuwa 3 years. Yeti yeti ya lezi.
Kakuli hani sepe kuli wakava ni seke ntemva. Bahudire. Mwende baka ikwanisa yawe. Esi mbutata vayeteleli vali fasila unale la Afrika. Batame la maswe misevezi yeva sakoni. Lilimo kele zia kele vasu pala kwa naftata. Mwende baka fumanase kente muluka litela lubone.
Ah, mi ba zava anto ba fasera fera vajiju. Ba tanganyika grupu ba fasera fera. Por isso vale o que é que não pode fazer uma para mente fava.
Batanga nem tá grupo que vai
vir. Não não não
não não não não não
não não não não
não não não não não não não não não não não não
Kwa kumwale wana maka kwanza
Hakuna nevele kubuza kuli wenoeza infahari mwamana na yone nisa mwezi ni nosi. Vava fava tata. Vaka taza. Niti lodi.
Kono, yana yao taha, pati, ane mwende mwenge example kwa, nifasa example kwa mshu wa mtura. Omsekele kapa, omtura kwa nanzi.
Kibaba nga tese.
Omwakare madamara.
Madamara.
Ungata wava na wisho boyani. Havana wata tavona.
Eni.
Kono wava ngumate ni mani wawotanga wana wawo na hande ruli mani kuyohola without vashemi wawo na vashina. Mina, mwana wakataza, kono mwana wakataza yao. Kuli mwana hatuli. Kimu kwa kuli unavuwa tukino ungangi kuli mwana watula.
Mwana hatuli.
Ah, mwana hatuli. Kere, ani zivi ya mbule yukuli muwe chua mati ni. Orona ya nina mbule ya mbule ya mbule. Haa. Andi nimi nakini iti mwuzi maifugupi ya Tanganyika. Muna yalika nyao. Akuli gupi ya mbule lesavi wao. Akuli gupi ya kipanga yao.
Gupi ya Tanganyika. That is the only thing that is going to happen. You are a
group of groups, one of the ideas is going to be
aha.
Well, I'm not a group in a Catarizango and I am in Yashanga and so on.
In
a group of Catarizango, a problem of one of the Napoleon Sicily. And could not have a second term. Money at the hour, I'm not here.
Mane waka ikwani sapuza ya kekia kuli waka ikwani soo na fani.
Amu wane wa mseveni fani kwa hizi.
Zanzi wa mseveni. Kono wana vengi wa mseveni vasatari file. Veni komo kwa kiva. Kiva Nigeria vani.
Vani. Vani ni meo fi ya wana hiyo.
Abasa kona vani. Kona hiva waka kona luka avona.
Mani waka kona. Abo ni kwa mwendi target sereni vona. Iko babo prime minister ni babo secretary general kona biggest competition twale kubaba secretary general bona ah wale tatiru
piru
sana waskwani sana ah sana waskwani bifeno.
No, thank you.
Of course, sir.
In Gens, we go to a polar one. Mendy not to work. Ain't a note on Gimma Lotoria Pola.
Marigma Lofer, when you find my sister here about the wind.
Mendy,
what I would have. Mwende uwe ni hopu mwende, wati nwala kuli mwende, wadara wongulari mwende na wakaba vya fati netlisi. Kuna kuli kuyokala ko, netlisi madamara wana wafumani, kutu muna wa skafumana ni hapa kwa saidi ya, patu kwenye unakona.
Mina, I don't think ni kumifa vako na kumifa.
Vakayo shwa? Vakayo shwa.
Anesepe kuli male vako na kuilola, nevile kuilola ya kuli, falu feva havolu na vakwa. Aye.
Never fakale kana ne kona hala kuli mwendi ba makavango kapakwa ni kuona kuwe kwa temi yomo.
Nini?
Kwa blockage kieto nao. Kwa blockage kieto nao. Akule nani na vanga wao patara wana wazire mwa wamiongo.
Nini?
Batubani nevana ni Nevana ni nto ni ma promise se ne vai panga ma struggle. akuyeza kuri sisi nari mishobo eshutana ninamuka au kaeza kiwana au kaa nimi namuka bani nikolo ya mina kitu kwa kuni ramatira kwa dawa bani nina kuna uba nikolo
mane ya hulo lodi
ya nivaita anezita ya puzwa man malai
kubana wali nabasina patience
yes
patience ina isi
kuna mwana neba wa dawa buhagi ni mahinyemiri sana wa kubwa iza ploti kwa Pari kaza bone skola fona sala kuri ba ba sala ini akuri yo hazwa kutahe yo. Ne ko pa ma ne sibona na fa kota. Ne ribono na ban. Ko ku kwa kuri ma wazwa msogo.
Ba
ku invera uri mani past minute uri hona kwa ni.
Eh.
Ko pa bed ne. Ora tere ne.
He? Mo hala ha opo ben ha famoya.
Eh, kiri rato.
Kiri lata.
Kira wapu mewa masole.
Wapu mehile wa masole.
Langoma. Kira hizu kwa busana.
Eni. Chale, na manene nivoni kuri. Mwende na masina fela patience po muna mhulu.
Aha, bagensa. Masina patience bagensa, mwende ni kazi neza. Piru, eskola uvula piru. Eh, na kuri fara kwa haja fani kamba kuzi ba zire nge ba vani. Ah, na ukata mtunga uli.
Eh.
Jadi la. Kono, nima yiki keze hambu wana vanganti u that time kamba. Na kuri kona fani fa formation ya vonto. Go ahead dipo va. Very good to yes one. Chwa nifa yonu vanyizu kwa ta.
Eh.
Yasa wonis.
Hmm.
You. Because it's the wapi rules. No, but I'm going to answer. Pilu, kuze, kuze, pilu, wana, kuze, hafa, itu.
Mane, zi, to, kwa, maswe, pilu.
Eh, to, kwa, pilu.
Eh, ni, heva, ho, na, pilu, ah.
I'm going to have a, fa, never, una, vo, a, vo, to, vo, prime minister.
Eh.
Mane, la, tira, vay, zi. Ah, ne, vay, zi, maso.
Ne, vay, zi, za, hulu, bu, maswe.
Eh. Ne, vay, zi, tira, kuli, ah. Let them do what they do. Bona advantage mani ya kuli nivaizu basi kuhuzi ni vo founding family.
Eni.
Ni ya kuli si sali wana wanyezu ki. Kiva na watu watu masami za wuna. Eni. So he humbled himself.
Ahulu lodi.
Eni. Mutu oke wato waiza recognize. Kuli ya mutu yona sinama fosika yo. Alivaizi vanga wala mangmanto ma manto ya bora mani kulia. Ni sese za hizi faki. Aki ya kena sese. Kiva kutawa.
Eni. Kiva vangu mifera baba vata kumusinyari vizo.
Aho.
Eni.
Na kuli naziti lefani hava to. Meri kuli grupi ya nikapa yone nekarire ku. Baba nchaku ya mwapari ya meni. Eni.
Aki kuli ma grupu mani kuna mwane kuinzi na mpanda.
Nati, mani ampanda salima na nafaa.
Ampanda na siyo magrupu ya vongorare?
Haa, na siyo magrupu ya vongorare.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Na grupu ya kone ne tirao ya.
Eni.
Nela, yanu mwala ni batirao wana yoma, kona grupu ya.
Eni. Ahulu lodi.
Hape, awaswa kwa wana kumana grupu ya tirenge ya.
Mm-hmm.
Kwa wana kuneva saa, vatulaka tulaka sewa bati. Hapa zigi luli foye ni mto mwantu wapati. Eh. Awa juu foye ni mto mwapati.
Nieni.
Eh.
Awa.
Kwa 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 sana nisha asivani, etu naa uu. Kwa kwa nisepewe neva seke ntemu. Wakai fumana wa chende, kwa kwa wakai fumana.
Seke ntemu, ni wana kuli, kwa pano yako na kufumana seke ntemu yona ingi. Chwale, nani vuza kuli, basa liwa hulu vako na kuyo kwa nisa seke ntemu.
Ani baka kwa nisa.
Muna ni sepo ye chwa.
Na kuli fa advantage wa wana ni nintoma ni ma doctors wabona wabaya tiraho wakula kuzi makuli wabaya fixa chwa. Ni hebe isi minisi kwa hindi kwa and wabu kwa hindi kamuta wakuli hebe wakuli kiku vya sipi waka vya sipi nge makuli.
Inge kwa baba na ba hulu vene balu sire.
Esu mwabona, ba hulu vene balu sire.
Nga to ki pula vo pita.
Pan la ki pula?
Eh, ki pula o.
Na le pan uli vo dara vo uli kom.
Awo. Eh. Eh, vo pita ne mu twire ya ni mucha hana kunu pire mu bana heda.
Yo ba sa yo.
Eh.
Ni ra na ala ma sere na ava vo za. Pero va ta vo la ni ba.
Ferali ta va za teni. Chale fa. Mane nani vona kuli neri fera kama vo mu yani.
Yana ngira mabo makolo kona ku tsato mo street se ona
chote. Ina mane ni vona kuli neri kama vo mu yani akuli. Kuti na sina $30 ya kukena kakuli. Ni nani sepa ya kuli wazi va kuli vari fisanga kwani. Mawindu kumolo wazi va hande ndende kuli. Kuna neri va kakoho ya kwatano sana yako yani pena yako lifafamu nyako. Kuna ni kwa kusarifiwi. Mane yolo aiziva.
Kwa kwa nini ukwani na kuli, hapa tuwa kwa kuli, he was preparing to marry. Kwa kwa kuli, mwendi. Mwendi. Na kira hava ni niko kumusari yo mwendi.
Mwendi kakuli, mwaziva nga mbolo yese nziko kwa makepe. Kuti neri self-defense, nae tamulela muna yo kona kuri ne vile baba kwa muziki sa vakayo tuisa uli neri self defense kukunu pamu tomas fateo
wa one way dia kui keza kavo ena mungu self defense kora mwezi rari la sera ni ole kato wa upi self defense
kora nizi
oka vya sera kwa self defense na oka yu vula kutamu ngolo na chua maha nuka pensazo kwa
upi self defense
wana niku nata nilasika kunata nila kuholofaza nilasika kuholofaza kudua na nuwasera peto pa nikuza kwa tete
niku kuno pa
nikuza defendi kumani
kono puzo kiakuli mulao nevelena yasi na tovolo na aziva mulao wa tovolo hae vakulu vata kuipanga defendi mutu homu kunu peli fasila mafaka kona kushua kuna nilila maho kona kukunu pa kumustavisa kuli haka kusutelela wako na kushoa, kunupa kwa liutu, wakunupa kwa nto, kwa malupi, kwa wakunupa, kwa mazoho, kwa wakunupa.
Kono, kwa manalisa?
Sha.
Mula watu volo. Kuna ni maoni nishote, ava siwanga
batu. Yes. You cannot just like this. Oko nikungafa ya tovolo, nikukusupa mtu, nikukunupa.
Kono ye na hape, isso de acordo me deu na chave a produzir, me dá por um penela três,
para a carreira, acho que é um curupá carreira,
quando o que o ano que eu era fazendo tudo isso,
que o ano que era direct mas fatel, então isso me disse na hora de esperar fatel não na cor, mas eu ainda não vídeo, mas agora na bouncer, que é na hora que ela conata, muita, chale bouncer kena na karire kunata mchaha. Kona focus wala argument yo ya kuli kutiki self-defense na defender. Kona vuniti watawa kivwa kuli, hoko ni kui defender kama kwa wakufeza vupilo wa mutu yo mungu. Ye na mungu kena na karire kukunata. Kamba yiku mkunupa, noka mkunupa nevile kwa liutu.
Neva kamba kuli yena na nikita, nasika mutava.
Eni. Kwele yena unga tovolo waspa masfateo nukutunya. Kubula ya mtu.
Mani ya ni anizivi. Kona wawana jagi wa na izotimara ya na izimu. Yowa wa Zimbabwe.
Eni.
one and a half year I caught last time, and everybody knows it is a
fish rod.
I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the next one.
Last time I knew twice, I was in the way.
In case maybe on the middle of the story, that puts up our one. And the gift of the sign is. What about that? I will come to find out all of Rana. You are cut okay. At every don't expect. Let's see how we not.
South Africans van veneva ile kwa America se batongoka kuti banyandiswa Saba tongo kakuli banya ndiswa. Nemu sika hivona?
Mami, ite ni kutu banya ndiswa. Mwani manyando and so on. Mwazila kuli, isi ya mutu kia buto kwa u. Despite luxury of one affair, kuru wiketo wa mutu kwa buto kwa u.
Ahulu lodi.
Mina, Afrika ina nukiro mina.
Umuna
ni na kimu na kumu sadi ni oku msadi. Kolo li talo sa nimi li yan. Pep.
Nisi ngi batu babashweo. Jone fani esi hape habako ni kukuta. Nisi pukuli bako ni kukuta ma South Africa fani. Kakuli bani nevaluwa hile kwa bazwa.
Habako ni kukuta. Kuli mani unafaa ni liku li gupi ya ngama na hile. Mani wawa ni nukuhana kira wata wako hana kuli haa.
Habasa haya.
Ah,
that was just so unnecessary, Tombo.
There are parishes of forces coming to South Africa. Israel.
And?
Then.
Who never punishes on that?
I would never ambassador in the matter on a far. Now, what
Quanto a
Never my case, get some credit as guys got put up full repair of the river as ever to my head. Madam,
Henny, that genocide, the kind of that genocide, the man is gaffed at a fella.
As no fella. Govern Wobbly, could have winner fair people who has got the river, I would call it a castle. I to see our man at the level. In Ghana, I would have to go to your president while you create.
Baba pina maklen vendo kwa pina maso hande kwa kuli kwa nupola ya nela kuswani.
Kani vusoni kwa nafari londo fa. Miki ni tisono nera to
ni. Mane swali ku nera lodi swali ku suluha.
Miki ni tisono nera lodi wako kwa nera fa wali londo.
En.
Zela chena taon una wada tisono sera to.
Awa.
Kile sita la chena taon.
Kere fita mwende hata hani koko mwuzi.
Eni. Niti, kono na zee, faa kiba niyo na kere eva mwuzi tata, faa na mwapula, mwana hawa.
Kere afela. Hamsa utu hala. Mwapu meha. Hello? Mane mapumeha. Ni govano hala kuliva network ya vona mwendi fava fitile haisa aswala. Mina kwa yao naniona. Sayiri vatili kamso. Mi kusia lezimi zuzu yetanu.
kulikone ukena mwa hola ya pidi. Mikona hola fonto milaiza angafo na yali manalisa. Eni. Alofa niliveka ntoka kapiriwo. Kachanu ni vatafela kukateleza. Eni. Kave nikutile nto milaiza hangi hangi. Eni. Kikao.
Eagle FM. Let's you express your constitution.
Eni. Tanganyika Group.
The rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud. So
not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person that doesn't have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura.
Uh-huh.
And I will not hesitate to tell you off if it is needed to do.
Be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before.
Mm.
It's not something that Namibia has not achieved in the past.
Mm.
And it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the
eye.
Nikamso kilavu tano. Nikamso vatsakata vahola shangwe. Mana unafane nisweli kui ngwaya marizo hola haka. Nipusweli kuna uvrila vopitenge nikandere la kuli. Peiki yona ye vava marizo hola haka. Shua. Kapa mwendi kuna nivaka nifashele nkamso. Chole kuona hai vava. Kamso nto pela zangana. Farisi pifa. Yen. Kamso nto pela zangana. Kipei ya vatu sakata. Yen. Kakuli lambula hau katoa vaha moho. Lutoka la kweri yencha. Kweri ya vulalu. Masri mosesa 2026. Sita hanezi luli. Nani vona kuli sita hanezi. Hai vakuna nivaka kavula kuli siri ye hile hanzivi. Kuli vona papila rime kulifi. Kono sita hanezi luli luli. Yeni. Kona kuli hawa, luto nire ahululi nivopita, nivomasule ni haike netweke avopita iva shwezi muna. Aluzivi kapava inzi kai, koi ferire. Yeni. Kono netweke ya mamule ni onacholo fila kona moi inezi mkafu. Manakuli kuna nifali vakafo isa utuhari. Hamu unzi fasi vakafo. Kapa hamu fitire fasi vakafo hakuna semutwa. Network ya timafira. Yeni. Anzivi kuli king says tisa ona tavayani. Ndikini vakala kuli. Ki mama lundumo. Kafu manakuli kuna nifoku yeza inge kuli munzi mamusima. Kuna nifoku yeza hamu unzi fate ninge munzi fa pangambamu. Yeni. Chone mwendiko na says tisa vutatani kwa netu ekseo. Mwamle nengimo. En vonakuli ni milaeze vaterezi vava la teha, sevusi alezu yi muzuzu ulimungi. Kulukene mahola ya pili. En. En vonakuli salukato vaha moho kamso na koyeswana. Kamso na koyeswana 11:30. Hola ya vuli shumingwi nilichika la hola. Lukato vaha moho. En. Mikuna yazi vahala. Kumina kulikina manalisa mahes chava. Baba mbani visa kuli Abigail na komo kwanga. Nilutova hama oka msona kwa Yesu ana sediri. Kozo mbwe ni msiari omunde. Mi muzwele pili kuteleza kwa alipatala zize sazwela pili kwanu. Kwa wale sialuna.